Tanga team, vamos em vibes. Baja kuchalevo. Yo, tanzigadisi. Zawe zegas kama weku sente. Na feeling a good kama touch minate. Enjoy life here in Imbaro City. Tachuli te gulu gulu shuwe bakujute. We are famous anti tukuwa equality. Dal freya chuka wana wazina date. Every weekend smateka tukuwa pate. Timu.com chotu nyumiza bote fe tukuwa. Rhyme pop kama meta pop master boy sumulu labata. Tomu za chinkulu kujaluga fulo simu kuta kufabu tonze disi tagwa heta boy we mpita. Gwe, just nas we are famous. Pretty girls now follow us. Anti fawari kuntiko. Danger zone gano maje kuva Vegas. Gwe, just nas we are famous. Pretty girls now follow us. Anti fawari kuntiko. Danger zone gano maje kuva Vegas. Nja chipsi, Rolex na wine. Atamani, tombu zanzani. Labila kubikolwe, biaba talabani. Tukuwa bakuwa, we can't feel pain. Wembana chikuwa, repeat it again. Nja kuzange, ndi richi amedoni. Nagaga Vicente, wange sigaba coini. Mafanzi, wameye watagwani. Each time, nange mbele online. Sasoma, I do what I can in joga. Bela kulumani. Gwe, just nas we are famous. Pretty girls now follow us. Anti fawari kuntiko. Danger zone gano maje kuva Vegas. Gwe, just nas we are famous. Pretty girls now follow us. Anti fawari kuntiko. Danger zone gano maje kuva Vegas. Extend iba mikula geromancy. Mubufunze nkula govu runji wensi. Okunimi wanga chivela fani yasi. Love weba ndiva katebe ndi kwa ipesi. I get profit mono sila walosi. Live with the pasty, it's a goni kesi. Figa wete wako wisa piti face. Kuvaru na funo none wala wa exi. Nikola binyumila, it's my choice. Na lilu cholo zawela na wame boss. Evi nimya mbitandi seta gas twese. Dikulu boy man zaba singa face. Kwa! Rhyme pop kamba mete. Bro bro echigo mama chikute. Tell them fake rapper babalete. Lenge la exi ageze nechimenke. You ate a girl well please in the kanko ke. Baby nagadate obude kabuchuke. Baliba fu kamba gobe wogo chike. Baliba fu kamba gobe wogo chike.